Mtoto si nguo ambayo unaweza kuazima mtu ukaenda nayo safari kisha ukairudisha. Hii ni kauli ambayo wazazi wengi wameweza kutumia. Na basi siku zote mtoto ni mtoto pasi na kuangalia maumbile au rangi yake. Karibu kwenye makala ya siku ya mtoto wa Kiafrika. Jina langu ni Hilda Ajema. Tarehe 16 mwezi wa 6 huwa ni siku ambayo mataifa ya Afrika ikiwemo Kenya yanaidhimisha siku ya mtoto wa Kiafrika. Siku hii ni kumbukumbu ya mnamo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka wa 1973 ambapo maafisa wa polisi waliwaua watoto wengi wa Kiafrika walipokuwa wameandamana kutokana na utofauti uliokuwepo kati yao na mtoto mzungu, ambapo mtoto wa Kiafrika alitaka kupata elimu sawia na mtoto wa kizungu. Hii leo wanafunzi wa shule ya msingi ya Our Ladies of Nazareth katika eneo la Mkuru kwa Njenga, ambao wana uwezo tofauti, wamekuwa na kila sababu ya kutabasamu kutokana na siku ya mtoto wa Kiafrika. Licha ya walimu kuwa na changamoto chungu nzima.
My name's Fredo Chingokulo. I'm a special need teacher, of course. I've been teaching from 2011, but I came here when we started the special unit on around 15th of June. Just the way we walk around, you have seen the way we divide our classes. We have pre-primary one, intermediate one and two. Then we have a pre-vocational class. Our learners range from they are the intellectually challenged. We have the autistics, we have the Down syndrome, we have the cerebral palsy, and generally the possible mental retardation, which is the MH. The main challenge is that when we get them is the integration back to the community, just the way the Andy are trying to do. That you got that they graduated. After graduation, where are they? They are just loitering in the slums of Mkuru kwa Njenga. Some of them deteriorating to no option. So the main challenge is integration back to the community, empowerment, integration to workplace, job, opportunity. Nobody understands them. Okay? They take that employing them is like taking more liability, is more risk than just. So you see that intellectual challenge thing is what really interferes with us. Otherwise, the classes just move. Okay, pre-primary one and two, there's no problem. Intermediate, there's no problem. The problem comes when the child now ranged around 20 years to 24 years and need to be outside, need to rent his own house, need to be so much independent. So you realize that our work goes unappreciated at the end of it. At the end of the program, most of our kids will just go back to where they were.
Okay, does the government recognize you teachers who are for the special children? Does it recognize?
Okay, the government do recognize the special need kids, but you see, like here, we are sponsored with Marianist. But what I can say, it do, but not at per se, because we have got two schools here. We have Mkuru kwa Njenga special unit, and we have these ones. Even the number of teachers, you realize, like here, I'm just one special need teacher, the expert. The remaining are just teachers who are just normal teachers. So actually, the government is trying, but not so much.
My name is Dorothy Onsongo. I work at Chemina Dadel Preschool. It's a school of children who are between ages 3 to 6 years. It's a fully Marianist Montessori school. Yeah, our school is located in Mkuru kwa Njenga slum, whereby we have challenges whereby most parents are not able to bring their children because of a financial crisis. But our school is manageable.
Na wala wazazi hawakusazwa kwenye changamoto hizo.
Habari yako mama?
Ni nzuri sana.
Mimi naitwa Hilda Jema kutoka Geto FM. Labda uniambie tu majina zako.
Mimi naitwa Salome Achie. Naitwa Mama Michael Ochieng'a, kwa hapa shuleni.
Labda utuambie shida ya Michael ni ipi aswa?
Shida ya Michael ni upungufu wa akili. Unavyomuona saa hii vile amefikia hapo akawa na 22 years. Na bado hawezi, kila kitu nampea support. Hajui kuoga, hawezi kwenda choo, anatumia poti. Sasa mambo mingi hakuna ila anaweza. Amejua tu kidogo sana.
Ni changamoto zipi umepitia kama mama?
Changamoto zile nimepitia, inapata sometime kona yeye. Unaweza pata ama ni kazi uwezi enda juu ya huyu mtoto, ama safari imekupata kama hujapata mtu wa kumwachia, inakuwa ni shida. Na changamoto unapata hata wale wazee tuko nao kwa nyumba, baba yake hajampea ile upendo unaona ako karibu na yeye. Sasa ni kama anaona ni kama si mtoto wa maana. Sasa ana faida kwake, mimi juu ni kama ni adui. Sasa sijui roho yake iko wapi.
Sasa siku kama leo, siku ya African Child ambayo tumetembelewa na shirika la Andy, umesikiaje?
Nimesikia vizuri. Na mkuendelea kututendelea, ambapo unajua sisi watoto wenye wazazi tuko na watoto wa challenge na kama hii, tunakuanga sometime unakuwa uko upweke, lakini mkituhimiza hivi tunajipata tukiwa na nguvu, tunasema kuna wale wanaotujali.
Hii ni baada ya kutembelewa na maafisa kutoka shirika la Action Network for Disabilities na kujumuika pamoja kimichezo.
Usiweke madogodhanio. Haya basi.
Kwa mara
mwisho, 1 2 Meka sako.
Abi sako na kasuria.
One.
Mazungumzo na hata kula pamoja. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo la Andy Binansi alipata nafasi ya kutuelezea umuhimu wa siku hii ya mtoto wa Kiafrika.
When we're celebrating Christmas, we always say we need to know the reason for the season. So we need to know the reason for this one. And the reason of this day came in 1976. Kama mjui, there was a very big massacre that happened in South Africa. And this was because children who are black wanted to get into the system, the education system, which was set aside only for the white children. So they protested. Wakasema hao lazima waende shule. And they went on the streets. And they were saying that we want to go to school. But the police wakakuja and they shot a very big number in hundreds. And that happened on 16th of June, around 1973, the accident. And that is why we commemorate this day. So it's very historical because it talks about inclusion. That is what Andy stands for. That is one of the strongest pillars in Andy, which is inclusion, especially in education. We have a few programs on workplace and workplacement, but we cannot place people at the workplace if they've not gone to school. So we are very strong on transitioning from kindergarten all the way to the highest level they can reach. But we are also even happy at Akibata, the basic this literacy and numeracy. Because what happens, Akibata basic education, they become very independent. Where's in Daganya? Akifungua kaduka kake pale, anauza nyanya, shilingi kumi, na shilingi. Ataweza kuhesabu kumi, shilingi. See, and that is what is most important. The teacher also mentioned about battling, feeling themselves. Basically, ile tu anapata ile mental strength na anapata ile education as much as little as possible. And that is why we are very, very strong on that. Another thing about this day is the importance of parents being involved in the whole process. We have so many cases. We have some parents supporting street having and he works in the schools. But in case in point, Sharon is leading a project in which we are working with parent support groups. And she always tells me, in that parent support group, if you find one male, one father who has come there, they actually celebrate. Because this has become a mother's affair. No. So even these mothers are very strong. For them to hold this child Aseme, yes, I have a special, I have a child disabled differently, and I will love this child more than I will love the children with disability. That's a plus for them. So we celebrate them, and that is even when we are coming with our goodies, we say we cannot forget this man. Yeah? So no matter how much they have fun, also the mother should enjoy it. So I don't have much. The team knows I'm not a very good, I don't like speaking too much, but I'm more of an action person.
Bwana James Kibaki, ambaye pia ni mwanzilishi wa shirika la Andy, hakukosa la kuzungumza.
Kwa majina naitwa James Kibaki, natoka shirika ambalo linajulikana kama Andy Action Network for the Disabled, ambao tunajaribu kuhamasisha jamii na kujaribu kuwa na mikakati ambayo itasaidia watu toto na watu walio na ulemavu.
Nini ungependa kuzungumzia siku ya leo ikiwa ni siku ya mtoto wa Kiafrika kama wewe Kibaki ungependa kuzungumzia nini kuhusu?
Siku ya leo ni siku ya muhimu sana katika historia ya Afrika kwa ujumla. Tukielewa ilianza pale mwaka 1973 pale Afrika ya Kusini ambapo watoto walio na ngozi nyeusi hawakuwa naenda shule. Ilikuwa tu ya watoto wa kizungu, lakini waliamua pia wanataka kuenda shule na wakapigwa marisasi nyingi sana na polisi na wakafa, na ndio siku hiyo ikaanzia pale.
Akiomba serikali kutilia maanani mtoto aliye na ulemavu au kuweka mtoto aliye na ulemavu mstari wa mbele.
Theme ya mwaka huu ilikuwa kuwa accelerate the 2040 agenda, ambayo inajaribu kuweka mikakati ambayo itaweza kusaidia serikali na jamii kuweka maisha watoto walio na ulemavu kuwapatia ama watoto wote wa Kiafrika kipao mbele kwa katika nchi zao. Na tumeona kuwa watoto walio na ulemavu wanabakia nyuma kiasi cha haja katika mambo mengi, katika elimu na katika kuhusishwa kwa jamii.
Ungependa kuambia nini serikali kuhusiana na kumtambua mtoto ambaye ana changamoto ama ana upungufu, ana ulemavu?
Resources ama rasilimali zinapaswa kuelekezwa katika shule ambazo au mashirika ambayo yanatetea haki za kibinadamu haswa kwa watoto walio na ulemavu. Hivyo itaweza kuwezesha kusawazisha mambo. Kwa kuwa unaona watoto walio na ulemavu wamewachwa nyuma kiasi cha haja. Kwa hivyo sasa hivi ingekuwa vyema zaidi, more resources should be directed and allocated to children with disabilities programs. Itakuwa rahisi sana na itawezesha mambo. Inaweza kuwa sio siku moja tu, lakini ikianza polepole iweze kuongezeka, nadhani maisha ya watoto walio na ulemavu itakuwa rahisi kiasi cha haja.
Imebainika kuwa serikali haijampa kipaumbele mtoto mwenye ulemavu. Hili ni kutokana na kwamba hakuna siku ambayo imetengwa kwa minajili ya mtoto mwenye ulemavu. Hata ikiwa leo ni siku ya mtoto wa Kiafrika, mara nyingi utaona watoto ambao hawana tatizo lolote wanaweza kutambulika au wanaweza kupewa kipaumbele. Lakini mtoto ambaye anakuwa kwamba ana ulemavu anaweza kusahulika. Ni jukumu la serikali kumpa nafasi ya kwanza mtoto mlemavu ili naye ajihisi Mwafrika halisi na mtoto kama yule mwingine. Ni hayo tu katika makala ya siku ya mtoto wa Kiafrika. Hadi wakati mwingine, jina langu ni Hilda Ajema.